mtoto sura mama. So siri, na una tabia njema. Masheri, nimetoka mbali na wewe,
na wewe.
Sifikiri, uachana na wewe. Wanasema unaringa ringa ma, ukiona mimi pia. Sisikilizi maneno, muda nayo sina, sina. Weni vuruge wanione chizi, o mapenzi ye. Watoto wazuri zuri, unizalie. I love you mama ye,
mama.
Ndo wewe, aliyenipazambe.
Lezo
mirefunga loki ye kali.
Mama
ushanteka kile nitawale.
Mama mama mama.
Koko 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 koko. Baby, I'll never be lying,
I'll never be lying.
You changing my mind, I don't need anybody, because you're so beautiful, mzuri sana. We love each other, my lady. Penzi onanana. Mengi makosa ulinisame, ukutaka penzi lizame.
Oh mama,
umenituliza na mawenge.
Usinanga,
umeniteka acha niseme.
Oh na 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 na.
I love you mama ye. Ndo wewe alienipa zambe.
Alienipa
pezo mirefunga loki ye kali. Ushanteka kile nitawale.
Mama mama.
Oh.